Uyazokuthanda umuntu uvele ubone ngaye, uvele ubone i-straight, uvele ubone umshado, ngisho uma kuyingane. Impilo yakho yonke iphelele wena uma naye, kanti yena ufuna ukuhamba, ufuna ukubona abanye. Mina ngisazi ngithina, ngisazi ngithini, yeah. Akuphile ngaphandle kwakho nawe uyazi isithandwa sami. Kokude nawazangithanda ucela ngimyeke. Uhambile ma baby, uhambile ma baby, yeah. Uhambe nama place, uhambe nama place, oh, 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 yeah. And then don't be mna, Geta unjia, unjia. Who love you? I'm a woman, I'm a blessed woman, I'm a blessed. But that mundo, but that is done as I'm no more. I'm on Kumbula. Ihambile intombi kamjida ayulova, usho in front of phambi kwabantu what it's over. Tela yena nithi ngenze njani, maningithathela yena nithi ngithande bani. Wentombi yami we, wentombi yami wena, buyele kaya. Maningithathela yena nithi ngithembe bani, maningithathela yena nithi ngithande.